Yo, Motif, turn me up on them headphones, bro. What up?
Tuna come through kama fighter. Tuna come through ki crew in groups of two. Ju crew deo ni tighter. Sini wale wa forces. Tuna trust God na the process. Tuna pata profit kwa losses. See ya the choices, spiritual forces. Sini wale kama Moses. Tuna kula mana kwa desert. Nabaki tuwandama kwa namna. Unataka kutu capture mahita onamezwa. Ukitaka uliza Pharaoh hii drama. Alibaki bila horsepower. Alisikia ati umati mukata kwa maji akasema yes bana. God ni faithful na ni takupa chenye unani. Atakuwa nawe kwa ndani lidani ni nani atafanya succeed.